AAM Records.
DutchingSafety.com.
Kumbindi on the mix.
Oya baba sigeri metoka mbali. Wacho chodo kwa ajoi. Wena mama sigeri metoka mbali. Wacho chodo kwa ajoi. Wacho chodo kwa ajoi.
Kulikuwa hapa toshu kisikia shuri pigodoro so mchezo paka asubui. Hata kama unanijua fanya unijui. Sasa saivi jasikia kina chui. Wanajio na maziwa alafu kumbe tui. Hila hapa kwangu mimi awasumbui. Doma na nao uliza hamjui.
Oya baba we zombie. Haujui we zombie. Haujui haujui we zombie. Haujui we zombie. Haujui haujui.
Ashuke, hajui kuimba ashuke, anatucholesha ashuke, alafu anatuchosha ashuke.
Oya baba minamshusha, minamporomosha, minamshusha, minamporomosha, twende minamshusha, minamporomosha, minamshusha, minamporomosha.
Sikia, zaga sumu kapala ndo wafalme, makaveli na kadodo sipime, mze wabu aksiji na lake mikune, ya, wala niseme tu, haina budi, dula makabila baba yake ni sudi. Bado ujajua masela, kabla ya mashala, alikwepo ni gasimela. Mina sema acha ushamba, manifongo nilijei wa sholo mwamba.
DutchingSafety.com.
We zombie wewa, we zombie, haujui, we zombie, haujui, haujui, we zombie, haujui, we zombie, haujui, haujui.
Msani alipiga simu eti anataka kolabo mkoni ana 10,000 hajajua mimi mwenda wazimu nikamwambia fumba macho alafu sababu mpaka 10 twende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kila mbele chap twende mbele chap kila mbele chap twende mbele mimi nasema kila mbele chap twende mbele chap kila mbele chap twende mimi nasema twende chap chap kule chap chap chao chap chap twende. Mina sema twende chop chop, kuna chop chop, jo chop chop.
Twende, twende. APK hapa Wizzy boy wanted it. Wizzy. Yo. Umarekani mwingi. Yeah.
Kuangwa makali kutoka kwa DutchingSafety.com.